Downloaded from ilovezedmusic.com.
Go with the flow.
Kamba. Yeah, yeah, yeah. Kamba na kabo yo pa wabo yo. Breaksy.
What's up, 808?
Yeah. Kidja. Kanga boga jefuni kakakwama. Chasing big dreams in a vimo screw hammer. Nisema jamanga muda mbila muzinama. Tingena hili yonse weza ovaro pijama. Chikanga boga jefuni kakakwama. Chasing big dreams in a vimo screw hammer. Nisema jamanga muda mbila muzinama. Tingena hili yonse weza ovaro pijama. I mean the hustle with my niggas where you at. We gon' make it raining full up a kasuwa. Mama pila ku, Minji kariba. Chessy na jipepo paka deo marila.
You're 16 over, 18 jipa pay rob. Patenshi bine ya pita, so ngena na sagari kutalo. Life in New York, osa tima kwesa na makiro. Ufo moyenda bondi, shipa tumba pali zero. Bati hasari anjibronga bine sagari ntuminako. Ni bazira makwacha, mpera over, otu wombeko. Seven, sapochi mekongani hasela manji paka tondo. Ni pasi rezo kwa na ghetto mind wala na ngondo ndaba inkono minabena. So jairi nifu niko baza nzeru pa masagari kai kwa nchoka njile bonanza ukubanets off na kujiamo mkuni na family wasemo haso nochi pale time is mano salenga tidwale.
Chikanga boga jefuni kakakwama. Chasing big dreams ina vimo screw hammer. Nisema jamanga muda mbila muzinama. Tingena hili yonse weza ovaro pijama. Chikanga boga jefuni kakakwama. Chasing big dreams ina vimo screw hammer. Sema jamanga muda mbila muzinama. Tingena hili yonse weza ovaro pijama. I mean the hustle with my niggas where you at. We gon' make it raining full up a kasuwa. Mama pila ku, Minji kariba. Chessy na jipepo paka deo mwanila. Barisa gari ni mashete, ni mafunu mvika. Kupanga potu mabine no konza potu ushomeka. Unangani sibu jesa, ningangi nefomatika. Ninabiri vamuli ya jiweki forward nga bakateka. Nilipa depo na yuto 80 ni mwe moka babalaza. Meme mukapu mundumba ma screwdriver. Wanorelera kitia muli fere kama. Fixi nchigayo ni gulisa tukatiatia. Jendere muka botolo na kesi ya power. Chita woso floeri waki ya pure mba protoko. Niliku badji wani ziba munchi ama nbite po. Aso haji ya mundimba beve muma tropico. Ye ditani nyamanga ritia gangwe njanda tuma bege wo. Dream ipanga reality. Wika po mabodoro if you weo ngani patoto. Dele ni wina loto. Good life kulibana. Basi kankali vikopo nzeru pa pepa yo maniga we go make up. Abo ni hustle wella mic into Jamaica. Mani go follow me. Oh don't disturb. Kuhudu kwa tukuna paki sama janki. I mean the hustle with my niggas where you at. We gon' make it raining full up a kasuwa. Ama bila ku, Minji kariba. Chessy na jipepo paka deo mwarila. DJ Trax, Badman, LK, Jechi Ngango, Young Governor, Kim Nation, Ayo Smaz, Brixie.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Kafu was stand up.